SBS
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 SBS Radio.
gabasa adda qabnun hawasni oromo melbourne jeekumsi ethiopia kessa kadabatu hirira nagata sisen gafate hawasni oromo melbourne chamsa sagal barakuma lamafti dami afur hirira nagage gesse ajjechan kun akadabatu gafate hirirri kun ajjechan falmattota mirgana moma siyasa akadabatu gafateera namni siyasa obobatte urgesa ganama manajirenya sanin rafudatamani dandi ratti duani argaman ture ajjesu daba hanga ajjechan abatutti dubattin debinu hidamtonni siyasa haahi kaman bakka nageenyi hinjirretti demokrasi ninjiru oromo ajjesu daba kanjedan dadannowan dagesifama turankesa murasa duratan hawas oromo melbourne fi kindesan hirira kana obbolamayyo qube namonni duajiru hidamajiru mannensani gubamajira jiran kun dabachu qabas jiraniru hirira taasifamerrattis haasaa balla godhani turan qindeestota hirira kanaa keessaa tokko kan turan obbo Aliyyee Galatoo kaayyoon saganticha ajjechaa hoggana adda bilisummaa oromoo kan ta'e obbo Battee Urgeessaa balaaleffachuu akka ta'e ibsaniiru
maqaan kiyya Aliyyee Galatoo jedhama hirira addaa kana wanti qopheessinee fi tokkoffaa dhiyootana hoggana adda bilisummaa oromoo keessaa nama tokko ka ta'e
hirirri kun maatii isaanii deggeruun gochaa hammeenyaa kanarratti hubannoo uumuuf kan kiyyeeffatedha jedhu obbo Aliyyiin mootummaan Awustiraaliyaa taatewwan akkanaa dhaabuuf tarkaanfii akka fudhatus dhaamaniiru
maqaan koo Fiqaaduu jedhama jiraata naannoo Melbourne sababan as dhufeef immoo biyya keessatti saba keenya irratti saba oromoo irratti miidhaan adda addaa yeroo adda addaan irra gaa'eera miidhaan kunis immoo keessumaayyuu namoota oromoo fi dubbatanii namoota mirga oromoo dubbatanii yeroo
ummata keenya irratti dhiibbaa guddaatu jira kan jiran obbo Fiqaaduun hiriira kana irratti kan hirmaatan warri gochaa hammeenyaa ummata oromoo irratti raawwatamaa jiru arganii fi dubbatan hidhamanii ajjeefamaa jiru mootummaan Awustiraaliyaa gidduu seenee gochoota ummata keenya irratti raawwataman kana akka dhaabu sagalee keenya dhageessisaa jirra jedhan saaraan warreen hiriira irra turan keessaa tokko hirmaannaa ishee akkasiin ibsiti
Hi everyone, my name is Sarah. I am here to support my husband who is Oromo and my children are Oromo Australian and to support the Oromo community and to raise awareness for the atrocities happening in Ethiopia and to raise awareness to stop the dictatorship in Ethiopia against the Oromo people. So there's a lot of awful things happening and we want it to stop. Hopefully for the media to because I don't think it's very well covered in the media, everything that's happening in Ethiopia. So to try and promote what's going on and to try and get people from Australia and the government in particular to care about what's happening and to use their power to try and stop what's happening.
Dargaggoo Ahmed Mohammed hiriira kanarratti argame ijoolleen Oromoo akkuma ijoollota Awustiraaliyaa jiranii sodaa du'aa malee bilisaan akka jiraataniin hawwa jedhe.
My name's Ahmed Mohammed and I am here today to participate in this Oromo protest for peace and freedom and I hope that in Oromia that the kids will be able to study peacefully, everybody will be able to live their day-to-day lives normally without being scared of dying and everything will be peaceful like it is here in Australia.
Hirira Melbourne duuti nama siyaasaa obbo Battee Urgeessaa haqa akka argatu gaafatuuf deemsifamuuf yaada isaanii gaafanneef embaasiin Itoophiyaa Kaanberaa jiru mootummaan Itoophiyaas du'a obbo Battee Urgeessaa irratti qorannoo bal'aa geggeessaa jira jechuun SBS Afaan Oromoof karaa iimeelii deebii kenne. Qaamni walaba ta'e komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa du'a obbo Battee Urgeessaa irratti qorannoo ariifataa loogii hin qabnee fi bal'aa akka geggeessan mootummoota naannoo fi giddugaleessaaf waamichaa dhiyeessuun yaadatama. Akka gabaasaan miidiyaalee naannichaa ibsanitti aangawoonni Itoophiyaa ajjeechaa hogganaa mormituu siyaasaa beekamaa naannoo Oromiyaa jeequmsa keessa jiru walqabateen namoota dhuunfaa 13 to'annaa jala oolchuun dhaga'amee ture. Biiroon dhimma Afrikaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets qorannoon guutuun akka barbaachisu cimsee ibsuun marsaa jeequmsaa cabsuuf haqaa fi itti gaafatamummaan barbaachisaa ta'uu cimsee ibsuun ni yaadatama. Leensaa Dinqaa SBS Afaan Oromoo irraa.
SBS
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 Radio.